wasaaradda arrimaha gudaha maamulka koonfur galbeed ayaa muddo toddobaad ah waxay wadahadallo ka dhex waday beelo ku dagaalamay degmada Walloweyn ee gobolka Shabeellada Hoose, waxaana heshiis nabadeed la dhex dhigay beelaha u dhexeeya dagaalada gacanka hadalka sababay ee muddo bilo ah ka jira degmada Walloweyn. Qaybaha kala duwan ee bulshada ayaa soo dhaweeyey in la heshiisiyo beelaha ku dagaalamay degmada Walloweyn, waxayna dagaaladaasi oo muddo socday ay saameyn ku yeesheen nolosha, ganacsiga iyo socodka magaalada. Maxamed Cabdow oo ka mid a waxgaradka magaalada Walloweyn ayaa sheegay guud ahaan in la xaliyay khilaafkii u dhexeeyay beelaha walaalaha ee ku dagaalamayay muddooyinkii lasoo dhaafay degmada Walloweyn.
walaalyi degmada dhinacay dhinacaan wlnisafi wixii kale hallaa wlnisafi faataha lakumaradi awdigil iyo guddi khilaafaadkii markaas oo odayaalkii dhexroori jireen markii oo arrin dhiid noocaas oo kale dhiido shanta aleem way dhaqan hoylataa in isgurmudaaso lamadii walku dhiima ee intii kale oo soo gurmudaayaan oo nin iska seedaw oo sidaas ilaa soddonkan sano soo sootiiba sidaan iska dhaqi jiri weligii aan ku dhiina wal dhibaato oo degmada waa iska dhaqi jiray odayaashaas oo nabadda markasta oo sigi dabaalayaan goobta markii oo shil dhiyo. Hadda alxamdulillah way kiin jeeyaan mudane wasiir in arrintaas oo maalintan uu ku jirna walyar hata oo dhib ah.
Wasiirka arrimaha gudaha maamulka koonfur galbeed Cabdulaahi Xaaji Xasan Oomanuur oo goobjoog ahaa heshiiska degmada Walloweyn ka dhacay ayaa sheegay inuusan dagaal waxba soo kordhinaynin inay dad ku dhintaan mooye, isagoona kula dardaarmay beelaha la heshiisiiyey inay nabadda ka wada shaqeeyaan.
Horta ciidanka faraxsana inay isku duubanaanta say wanaagga say lan hadala haddii nabadanaas nugulaysan ado run waay nabadda walka nooliyo walaa isan intuun dagaala soo biyaasan nabad jiraan waay intii oo nabadda u ogolaayn ee dhibaato waddo ogna dhalinyaro habati una dhadalnay oo lan walba qurug u haysto ka aalow qurugu buu maana geesano ma inuu siiyey ka aalow maana meeloo madi horo dalbaan gasta waaye hataa qurug laydhahda saboohay adduunyada tiima ee ogno walaayaasay bay falaayaan xakamaayo walaa sheegoo falaayaan ciyaalkii un dhalnay waay isin dhaleen hoob walani sheegne qurugu oo geesanima ka aalaan haddii maalin walba dhibaatada waa seegnaas wal adina an ku warqabna waayalkii an ku warqabna anfadaana yaa ciyaalha suubiyaayeen yaa isiina dhibaato dhatay inku diyaasa kuwa wadamay ka horay ciyaalkii inay walan sheega waay ciyaalkii inay waay la xakameeya waay inay la fahamsiye qorogu macnaha jamaa oobaagoyasa wala falaasa suubi macnaha jamaa unna dowlad ahaan may fadaane walaaga diin waa gelina oo una ogaano sheekada unta inta ka dhammaantii ogaana intaas keliyaasiin ka weeranayay ina geeka maarna laku hadala.
Dagaalka ka dhacay degmada Walloweyn oo muddo bilo ah soo jiitamaya aanooyin qabiilna laysku dilayay ayaa ka bilowday isqabqabsi dhul beereedkaasi oo sababay gacanka hadal dad badan ay ku dhinteen. Mukhtaar Maxamed Catoosh, VOA, Baydhabo.